noma wami usancane ngiyangintuthu ngibheke emphakathini noma wami usancane ngiyangintuthu ngibheke emphakathini noma wami usancane ngiyangintuthu ngibheke emphakathini ihangata zilingamiswe washi
Oh, let me say this.